Bach Music.
Aye.
Official.
Rocco and Barash.
Mwana wabandi kankuwane Wabalenga matama ganda Sige na kazi kaka ganda Mwana wabandi Chakala mkua gale deba kulimba Wabalenge ya kasoka Sina simba da Na simba da Sanyo kwa mbuliwe kulina na nchamu kaye Ato wana sanyo kwa mbuliwe kula vyeko sanyo kaa. You're such a fella, hit me up all night, boy, you're so amazing. Damn, kula wanga my fighter, look in my eyes, don't you like what you see? Uliyoma suza kutebuche, kubukeke Nebumbuza wema nyimbu, wakwatanye na tete. Sembera mkula gede, sewe na yaula. Sembera mkula gede, chogere chanoga. Wata go kute baby tonta Kama saji gwenompa Ulido musuja rota ja Yami best friend, yami lover Jagala nkuwa kuchimucho ya gala Kwa tene uwa ya gala Jagala nkutalo kwa te kunjuga Ogulirene kumusana Ulage kubika bien kuba Amaso nye gasua Oka kaseto likushua Yami best friend, yami lover Sanyuka omuliwe kulina na nchamuka Atawa sanyuka omuliwe kula reka sanyuka Yoma suza kutebuche kubunkeke Mewembuza wema nyimbu wakwatanye na tete Sembera mkula gede sewe na yaula Sembera mkula gede chogere chanoga Look me up all night, boy, you're so amazing. Damn, kula wanga my fighter. Look in my eyes, don't you like what you see? Oh my baby, sanyuka mbuliwe kulina na nchamuka Atawa sanyuka mbuliwe kula yeko sanyuka Yoma suza kutebuche kubukenge Mehumbuza wema nyimbu wakwatanye na tete
Sembera nkulage, echogero chanoga.